huyu mtoto amepotea.
Boze,
kwa nini mtoto yako hata chai hawezi nunua?
Juliane,
bounce on the beat.
Eti huyu mtoto amepotea, kwa nini mtoto yako hata chai hawezi nunua?
Kwa nini mama
yakelewa hawaka na ripu pesa? Kwa nini mtoto yako
hata mimi nikiwa less nitapiga nguo za wiki za the best, hata mimi channel nitapiga nguo za wiki za the best.
The other day I was in church to thank the Most High God for the gift of life. Yo, and there were people judging me left and right, back and
back. Nobody, wakiona prosperity. Nobody, wanadhani ni abnormality. Nobody, yani kama vile vanity. Nobody, yote ni reality. Mbona una roll kwenye bima? Singeshikia mama hata nyumba. Mbona unaishi kilelesho? Kikwanga baba kwa na teta na pesa.
Wengine wana information, wachache wana truth. Tu tu tu. Kuna wajinga wako tuna knowledge ya books. Hey ooh. Na pia wale utoe mbatani na looks. Usiamini ulimi ya mtu, oni neno aliye juu.
Binadamu wana maroho, nia yao kukuvunja moyo.
Binadamu always wanandia bari ya bandia. Tuko alive juu ya grace ya Mungu, si favor ya mtu. Tulikubali hakuna aliye clean through. Hatukosi sposta kofi ya mabutu. Hawatendi kitu bila strings attached kama orutu. Nina mengi ya kusema bila kuedit, kabla ninge ile shima inanga exit. Niko solo, sitegemei clicks kama Cambridge. Wacha kuletea flower when mapua inapamba. Hatu love, ndio tu love. Mkone ni kupati, ndio ko best position kukustab.
I said the other day I was in church to thank the Most High God for the gift of life. Yo, and there were people judging me left and right, back and back.
Nobody, wakiona prosperity. Nobody, wanadhani ni abnormality. Nobody, yani kama vile vanity. Nobody, yote ni reality.
Nobody, mtoto amepotea. Nobody, kwa nini mtoto yako? Nobody, hata chai hawezi nunua. Nobody, kwa nini ni mama yako?
Hata mimi nikiwa less natunga nguo za wiki za the best.
Nobody, wakiona prosperity. Nobody, ni abnormality. No matter, yani kama vile vanity. No matter, yote ni reality.